ki tuva kuva 5G. Pana jamu kajanke itani ID. Kumo yango chiba ID.
Emi sinalo dongeze. Dongeze.
Kanawe kabaka kuva kafati.
Akagimba kabongere. Kabongere.
Kanawe kabaka kuva kafati.
One soka. One soka kukateka kuchitimba. Katikwe baka changa nga mopira. Lord of mercy, God mercy. Muziki muziki tuwapatia. Na mwe wakona, nuri wajusa. Muziki kutabuse tubu na bukona. Leba kwe wakona, kwe wachusa. Muziki kutabuse tubu na busona. Migade ya tambu dede na chite. Mazina mufasanga basi marumone. Apo iba galu vunaba matite. Sibibi ya wase kwene virange range.
Kali medicine I like ginger. Ama kamenye kabali ya buhinja. Waka kuba selecta baya singa. Kaba digize la pakinga.
Emi sindalo jongeze. Jongeze.
Kanawe kaba kakuba kakwata.
Akagimba kabongele. Kabongele.
Kanawe kaba kakuba kakwata.
Wansoka. Wansoka kukateka kuchitimba.
Checho.
Katikwe baka changa nga mupira.
Checho.
Lord of mercy, God mercy.
Checho.
Muziki muziki tuwapatia.
Like Montana. Mama, unforgettable era cuento. Time you make me stammer, mama. Girl, you make me stammer.
Level.
Sawa ya muziki atewe raza. Tumani mazina chiwe kwa saa. Dako kubali ya bagendeka. Otula bide mchitangaza.
Sakala was a you see you know. Sakala ya da was a movie TV no. Ready your neck with TV yo. Kuzibana kuchitimba tuvimba. Tunadungaze. Jongeze.
Kanawe kaba kakuba kakwata.
Akagimba kabongele. Kabongele.
Kanawe kaba kakuba kakwata.
Wansoka. Wansoka kukateka kuchitimba.
Checho.
Katikwe baka changa nga mupira.
Checho.
Lord of mercy, God mercy.
Checho.
Muziki muziki tuwapatia.
Mwembena nezek samji. O muziki tuba kuba 5G. Najamu kajanke itani ID. Kumoliango chiba ID.
Wansoka.
Kali medicine I like ginger. Aba kamenye kabali ya buhinja. Waka kuba selecta baya singa. Aba digize bakpakinga.
Unovu wame wa muziki sugar cane. Try it out, see what go kill the pain. At the most to the young and cut the pain. Nemo kwano kwango the doctor brain. Slave ya wase, race and queen. Take your music now to a higher level. Mad, you know, you're done.